Ngicelele ntokazi uthakazile kulolizwe litsha noba wanelanga kukho loko cingayo kwahlukileyo.
Zenzo qinileyo ya